It's a brand new one. Kaoma Swaggy the Pew Pew. AC. El Platoon. Monks, Mr. Zambia. Let me go. Kill the master.
Joel,
Baby, kiwe neni latile, haniko ni kukusia ma baby. Beautiful late, oh, musali wa simonyi baby. Unimonye hezi manzila, mwone ni vita kambesi we na baby. Seni tokwa lukopa ni happy. Ma baby ni manzila, eh. Uwisesi viti sahau, be. Nito kushimba my beautiful lady. Musali wa kwasi lene ni baby.
Esi. Let me go to kill the master.